compromise. Umfulu kwele, so wela kanjani umkhombazi, so wela kanjani, so wela kanjani umkhombazi, so wela kanjani, so wela kanjani umkhombazi.
Ngibambene nokushona kwalelanga, umculo nalo dumo siwuthola kumnyama. Yobela sofana wena, yobela sofana wena. Mina sengibambene nokushona kwalelanga, umculo nalo dumo siwuthola kumnyama. Yobela sofana wena, ay, yobela sofana.
Imvula iyani, imvula iyani, imvula iyani.